sasa unanimention. Na unajua hazi yuko unaleta tension.
Na mbona we ujibu zo mameso? Unafanya nina chizi unaleta tension.
Sili kushonta kupea kesho. Unataka leo mziza unaleta tension.
Nina mistari kazi leza lesson. Takulainisha mami utapata tension.
Nipe usiku mpaka che. Nipe usiku mpaka che. Nipe usiku mpaka che.
Nipe usiku mpaka che. Nipe usiku mpaka che. Nipe usiku mpaka che. Nipe usiku mpaka che.
Kwanza ulianza kuni love bomb bomb bomb. East west adinda ni ya mamzom. Leo ndom kesho thong zote random. Nangoje ile siku tanitumia makondom. Haziana tizia mianza kunita malaya. Juni wewe ndo ulisema ti malaya haridhishwi. Ni mema wewe ndo kona tabia mbaya. Juu kwa grao wa usema ti mziza simamishi.
It's funny you can speak now. Na mitu ndo neza fanyo kwe sprinkler. Ukiona ipol unakuwa stripper.
Nyamaza unajoko loudspeaker.
Unaleta tension. Mbona kila sauna ni mention. Na unajua hazi yuko unaleta tension.
Na mbona we ujibu zo mameso. Unafanya nina chizi unaleta tension.
Sili kushonta kupea kesho. Unataka leo mziza unaleta tension.
Nina mistari kazi leza lesson. Takulainisha mami utapata tension.
Nipe usiku mpaka che. Nipe usiku mpaka che. Nipe usiku mpaka che.
Nipe usiku mpaka che. Nipe usiku mpaka che. Nipe usiku mpaka che. Nipe usiku mpaka che.
Ni mi when I rose rose. Ni leni dos dos. Jenzi unasumbu wa mami leni yolz. Tire mandon sire ndeni wrong. Anateta nimebeba kitu long ndani ya long. Niki come in and I get income. Niki come out jo hakunaga outcome. Yeni msani anafanya nina rauka. Wanta maiwezi vile ananipea two term.
You can't shame the shameless.
Kauna die nipite now baby say less.
Wachana na mademu wako fameless.
We wachana na machali weka ages.
Tension. Mbona kila sauna ni mention. Na unajua hazi yuko unaleta tension.
Na mbona we ujibu zo mameso. Unafanya nina chizi unaleta tension.
Sili kushonta kupea kesho. Unataka leo mziza unaleta tension.
Nina mistari kazi leza lesson. Takulainisha mami utapata tension.
Nipe usiku mpaka che. Nipe usiku mpaka che. Nipe usiku mpaka che.
Nipe usiku mpaka che. Nipe usiku mpaka che. Nipe usiku mpaka che. Nipe usiku mpaka che.
This is respect music.